number noma ngisuthi plate angiglithi yikho ngithi everybody confess ukulala ungadlile kungafakela i-stress angithi udli ice ne-acha ngalesikhathi sewash ama-chicken dust mangabe ubhobhile uhole Friday manje Monday awusenalutho nosikolotoyekumnandi ukuphila ungenasikoloto uzewathela ngemimese nezimfoloko qokelela leyo mali yomsokolo uyibheke uyibhenki ijele impongolo
Yeah.